with the princess. My queen, where are you? Prosper music. Na vampire got wet alley. Vawawo. When na kule kakati oswari yawo. Vawawo. Omulungi vawawo. Vawawo. When na kule kalawo oswari yawo. Ugamba vawawo. Vawawo. Kusama pamuchejo. Ino nalabira wo. Nakugamba nagenda kuyia. Jinu manama nakuleka wo. Lelo kusanza wo. Lalo uza wambamu. Nga nena ambayo baby yambamu. Mumutwe nembele ubomu. Gasiri na wange nambe muyigwe. Baby wange. Situka vawo. Chimuli change. Wano gwange, sirida mukuzunga, njagala kamerenga kwa kapumba, wadembala babatu sunga, njagala batula venga tuka, ugambi vawawo, vawawo, wena kule kakati oswari yawo, vawawo, omulungi vawawo, Mukwano nze kwesunze, n'omukwano gwo nange nkwetimbye, nayambadde nekumbye, n'ensimbi nina katwesimbe. Oli muntu wange, tonsazisa byambe, lwaleero tubambe, mukwano tubabye. Natimbye n'ebipande, mukwano kankugambe. I love you Monday, Sunday. Ndi musanyufu wenkusanze. Kankusunira ne ku guitar. Nga siri kumpewo zechika. Njikola te wali nankaka. Nkwagala nono sikukisa. Munda mpulire chimpika. Nanga kanyama nempika. Mugambe vawawo. Wena kule kakati oswari yawo. Mulungi vawawo. Vawawo. Wena kule kalawo chari yawo. Ugamba vawawo.
Sure.
Mukwano nze kwesunze. No mukwano gonange nkwe timbye. Na yamba dene kumbye. Na simbi nina katwe simbe. Na timbye nebipande. Mukwano kankugambe. I love you Monday, Sunday. Ndi musanyufu wenkusanze. Sirida mukuzunga, njagala kamerenga kwa kapumba. Wadembala babatusunga, njagala batulabenga tubuka. Sirida mukuzunga.